Mwanamauli okuva ku mukutu gwa TikTok Media Arnold Anthony Mukose azemu okusindikibwa ku mereru zira okutuusa nga 5 omwezi ogujja ku misango egimuvunaanibwa egy'okusaasaanya amawulire ag'obulimba ngagalaga ti mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni nti yafudde. Omulamuzi wa kkooti ya LDC Ivan Malova ku ntandikwa y'omwezi guno yamusindika mu kkooti okutuusa leero. Ono bamusindika mu kkooti okutuusa leero ng'oludda olwabi lubadde lusuubirwa okwanukula kusaba kwe okw'okweyimirirwa kyokka n'atuuse mu kkooti ate ne bakamutema nti omulamuzi taliiwo bw'atyo kwe kuzzibwayo ku alimanda okutuusa omwezi ogujja nga 5. Oludda olwabi lumulumiriza Mukose n'abalala abakyayigibwa nti wakati wa Gatonnya ne Maaki gw'ogwokusatu omwaka guno tiyakozesa emikutu emigattabantu nabika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga kyokka Mukose emisango gino agyegaana.